Jackie Supplier. Let's go.
Mr. 007.
Mjanga kaludisha kuku baba. Sina pirio. Eka mixina niyo. Uri kibodi. Ura. Yachuo kabado. Shamba kumbe. Ashante shana. Nimeipenda tabia yako.
Uri kibodi.
Asa nikiwa kufeta music. Music, salasina brio.
Wanapaga wana picha. Wanapaga wana kiposti. Wanapaga wana Facebook. Wanapaga wana video. Wanaziona pa YouTube. Wanapaga wana Insta. Wanapaga wana TikTok. Wanapaga wana picha. Ila maisha yangu bado hize. Sina kitu bado hize. Bado sija pata niko hize. Maisha yangu bado hize. Ila sina kitu bado hize. Bado sija pata niko hize. Ila sina kitu bado hize. Fano mjompa 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 gana taka kujada. 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 Maisha yangu bado hize. Bina kuompa mjompa usije. Uze machinga kari yako. Magolofa ya nankuka mjompa. Usione na pendeza. Gwonye kine na azima mjompa. Kuna demka ni cheki. Kuna video ni meposti. Kuna demka ni posti. Imepija picha ni meka kwenye gyari. Hey, usione na pendeza. Gwonye kine na azima mjompa. Mjompa. Oh, usione na tupia. Kine na zima mjomba. Wanachuma meseji na wampia na mchumba. Anaishi mpaga la kwa dumpa. Unataka penzi basi limedunda. Wanachuma meseji na wampia na mchumba. Anaishi mpaga la kwa dumpa. Unataka penzi basi limedunda. Una nani anamjua chaote. Nani anamjua chaote. Nani anamjua chaote. Nani anamjua oh. Nani anamjua chaote. Nani anamjua chaote. Nani anamjua chaote. Nani anamjua oh. Hura. Basi na pirwe. Wanapaga wana picha. Wanapaga wana kikoti. Wanapaga wana Facebook. Wanapaga wana video. Wanaziona pa YouTube. Wanapaga wana Insta. Wanapaga wana TikTok. Wanapaga wana picha. Ila maisha yangu bado hize. Sina kitu bado hize. Bado sija pata niko hize. Maisha yangu bado hize. Ila sina kitu bado hize. Bado sija pata niko hize. Bado hize. Ila sina kitu bado hize.
Hey, hey, chunky supplier. Hey, supplier.
Mle wakine neki wana wana chok. Chok, chok, yani wana chok. Mle wakine uki wana wana chok. Chok, chok, yani wana chok. Chok, yani wana wana chok. Chok, chok, wana chok. Mle wakine uki wana wana chok. Chok, chok, yani wana chok. Twende, nani kapata zari. Nani kapata zari. Yule kapata zari. Besi kapata. Watoto mpaga la tafazari. Liuli kapata zari. Ha, zari. Hey. Uki wana wana chop. Chop, 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 chop. Uki wana wana chop. Chop, 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 chop. Ah, kone dance wana chop. Chop, 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 chop. Kone dance wana chop. Chop, 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 chop. Yeah. Mwanangu mwote, hili biti nani kumita. Watoto mbagala, auto wine. Watoto wa vikindu, freedom reggae, uza butani. Samio lafu, supplier. Ara DJ kwaro baba, nyamari jede supplier. Yeah, meneja kisimpite. Watoto wa mtuala mkana lady. Watoto wa mbagala, watoto wa chemans. Watoto wa saba watoto saba. Watoto wa kugulugwa, wampiri. Watoto wa msakuzi, watoto wa mpeti. Watoto wa nseranga matimu. Nakubali tunajoji wana bucha. 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 Nakubali tunajoji wana bucha.
Nakubali sana mwanangu mwoni bibi. Watoto gongo la mboto, watoto kifule, watoto kichunga, watoto Bagala na pande zote, watoto Tanga Tanzania. Thank you.